zazizinje izinje ezihamba phansi njengephayipi lamanzi, izinje omagasela omzila nkatho odla ngamandla, uda soul prince that is thakatha mzila nkatha, ubaloye ngenamba mdakababa, baloye ngenamba mzila nkatha. Njengephayipi lamanzi, izinje omagasela omzila nkatho odla ngamandla, uda soul prince that is thakatha mzila nkatha, ubaloye ngenamba mdakababa, baloye ngenamba.